higura manuru pike age bilita age biline wegura wala onye kwere kwa nwa nwa onye kwere kwa nwa nwa manuru pike age bilita age biline wegura onye kwere kwa nwa nwa mọ̀gàbìrì nwọ́ mọ̀rẹ̀rẹ̀rẹ̀ nwọ́ dọ̀rọ̀ anyị n'onye kwere nwere onyinye anyị bụ Jizọs ke nọ n'ime mbịa ọrịa anyị onye nye mbiri ike n'ọnwụ na-ebube ọnwụ ihe omume onye kere ndụ ya kere ọnwụ onye si n'ọbụ ya karịrị ọnwụ ọ bụ na onye kara mosu ọ ga-nwụrịrị o nyere ọnwa rere n'ụwa n'ụwa ma onye kwere ekwe nwere olileanya agbabiri nwa rịarara nwa odoro anya onye kwere nwere olileanya ebi ebi igwe niile gaje n'ụzọ doro anya mana onye kwere nwere olileanya ebi ebi Jizọs ke nọ n'ime mbịa bụ olileanya olileanya bụ ike n'ọnwụ n'ebube ịgbaba n'ime Kraịst ya bụ